na ilikuwa kama ndoto maisha niponchanganya kutembea kwenye joto kama mtu fukara kwani sina furaha hata jana sijala kila mara visanga mara mali na upanga najaribu kujipanga ili weze kujifaa jua napotua sina mali pa kukaa kama dunia ni gunia basi mimi sina nia najaribu kuifamia ili nilipate njia nakumbuka kiambiwa kwa kwenye nia pako sinjia nafanya yangu bidii nitimize yangu nia ndipo kila siku mpate hiyo yangu mia wanaonichukia wabaki wakilia yo.
Ipo siku ya yeye ipo siku ya yeye ipo siku ya yeye ipo siku maisha yatabadilika ipo siku ya yeye ipo siku ya yeye ipo siku ya yeye ipo siku maisha yatabadilika
kila pande na lawama ndo kila pande na kwenda binadamu aturudi nyuma kamwe nimezaliwa dume umezaliwa jike nipe changu na mimi nikupe chako jirani kisirani mgogoro kila mara kila pande ya mtaa matendo yamezaga sitishiki sivishiki sitishiki kimaisha kinona nimechafuka jua nazitafuta ama dizo niko wima kimziki na jamini ndo maana kila pande mimi natafuta riziki poleni sana nyie mwataka tushuke chini Molana yuko nasi ndo maana tunamwamini yeah.
Ipo siku ya yeye ipo siku ya yeye ipo siku ya yeye ipo siku maisha yatabadilika ipo siku ya yeye ipo siku ya yeye ipo siku ya yeye ipo siku maisha yatabadilika.
Yesterday is history, tomorrow is a mystery. Focus on the present, cause this life is just a present. Don't need a calculator to count my blessing. I just follow intuition, ain't no second guessing. I kinda messed up school, but definitely learned my lesson. Some people forget to live life, and the days just keep on passing. What a waste. Some people are scared to be different, so they just copy and paste. I'm not amazed, it's all love though, I don't do the hate. Isn't it ironic, my dreams keep me awake. I'm up late to fill these pages with ink. A lot of content in these lines, you better let it sink. My rap game sure are stronger than your drink. Listen homie, life is so much bigger than you think. Listen homie, life is so much bigger than you think.
Ipo siku ya yeye. Ipo siku ya yeye. Ipo siku ya yeye. Ipo siku maisha yatabadilika. Ipo siku ya yeye. Ipo siku ya yeye. Ipo siku ya yeye, ipo siku maisha yatabadilika. Ipo siku ya yeye, ipo siku ya yeye, ipo siku ya yeye, ipo siku maisha yatabadilika. Ipo siku ya yeye, ipo siku ya yeye, ipo siku ya yeye, ipo siku maisha yatabadilika.
You know what, Omi Jazz? This is our life, man. We gotta tell them the truth.
Au sio, hii ni kwa mahasila wote na masafara. Ipo siku maisha yatajipa.